esanyu nerimugana obusekoseko bubone ndeta ndete kimukwano akatunda kakona leseda kaswiti wekali bino binanyumira akwagala ebitufu yeze.
Tubagobere wala ba stress.